A fresh kid Uganda.
For Dini Kebongo. Eddie Acton. Tweyanze. Atenga mutegeza siri mubampane lutalo lwa kumusima luno nalwo leka ndulwane buli lwennyumya mu Buganda mwene nyumiriza ebyobulimi ebyobulamu nebyenjigiriza sifa abalina bumukwegaliza na kwefiriza nga nyingira masengera ni ayinza okunyimiriza oli muzungu relax kaka naye gwennakungu wadoli ai klasi nnyo mboli mukungu bwoba tomanyi goma sinakikoyi osana mpingu komaweka ewamwe Buganda gye bali kuzi tweyanze tweyanze
Baby.